Watu wenye ulemavu wana uwezekano wa kuaga dunia mara mbili hadi nne zaidi ya mtu wa kawaida au kujeruhiwa katika hali ya dharura. Zaidi ya hayo, katika misiba wanakabiliwa na changamoto za usafiri usiofikika na makazi ya dharura, kutengwa na jamii kwenye taasisi tofauti tofauti. Mabadiliko ya hali ya hewa, yani tabia inchi, yanaongeza changamoto zinazowakabili watu wanaoishi na ulemavu, ikiwemo kupunguza upatikanaji wa huduma za afya, chakula, maji na miundombinu isiyofikika. Watu wenye ulemavu wa kisaikolojia na ngozi wana mara tatu ya kiwango cha vifo katika mawimbi ya joto. Changamoto hizi za watu wenye ulemavu zinashuhudiwa kote ulimwenguni na huathiri sana wale ambao wanaishi kwenye mitaa ya mabanda, ikiwemo Mukuru, Korogosho, Kibra, Soweto na maeneo mengine yenye mitaa hii, kwani miundombinu haijawafikia ipasavyo. Katika eneo la Mukuru kwa Ruben, najiunga na kiongozi anayewakilisha walemavu kwenye shirika la wanaoishi na ulemavu, yani NCPWD, na kuweza kufafanulia kwa kina hasa ni changamoto zipi wanazopitia hasa hapa mitaani kutokana na tabia inchi.
Changamoto tunapitia kama climate change, wakati wa mvua mimi hata mimi naweza kosa kwenda ikasi, sababu nakuta maji imepita kila mahali. Mimi siwezi kufua gumboot ndio nipite kwa maji ndani, sasa inabidi nikae kwa nyumba. Kwa hapa kijiji ni kama ilichengwa, hakutambua kuna mtu aliye na ulemavu anastahili kuishi hapa. Waweke mtaro vizuri, hata nyumba zikijengwa, kila nyumba lazima ukute iko na stairs. Ukipata nyumba, hakuna nyumba imetengenezwa haina stairs, hata iko flat, mtu anaweza kuja na wheelchair aingie hivi. Kuna ka stairs unang'ang'ana upande. Kwa hivyo ni challenge pia. Serikali itengeuziza yaona hii kijiji vile natengenezwa, pia watu walio na ulemavu wanaweza kuaccess kuingia ndani kwa nyumba rahisi. Changamoto ni kama sasa kukinyesha, maji mtale na najaa kila mahali, huwezi tembea. Watu wanatumia gumboot wengi, hata nyumba zingine zinaingia maji ndani. Sasa ukiwa na ulemavu unakuwa ni changamoto kubwa sana kwetu.
Hata hivyo, mashika mengi kwenye mitaa ya mabanda huwa mara kwa mara wanawasahau watu wanaoishi na ulemavu katika kuwahusisha kwenye miradi tofauti za utunzi wa mazingira. Bwana Odongo Kevin, ambaye ni mwakilishi wa Green Slum Innovation Hub, anajitosa kwenye ulingo na kuwasaidia watu wanaoishi na ulemavu, huku akitoa changamoto zinazowakumba walemavu eneo hilo.
Kwa majina naitwa Odongo Kevin, na nimesimamia organization inajita Green Slum Innovation Hub that ina champion climate action and sustainability within Mukuru kwa Ruben and Embakasi South as a whole. Tunajua vizuri kuwa climate change is real na imekuwa inatuangamiza, kwa sababu hata of late tushaanza kuhofia kuwa kuna El Nino. El Nino inakam na hii si tafadhali, but tunajua tu vizuri wale wasee wanaenda kuumia zaidi. Najua pia mimi naenda kuumia nisipojipanga, but nikijipanga sitaumia. But wale watu wanaenda kuumia zaidi ni PWDs, hawa ni walemavu kwa lugha ya Kiswahili. Tunajua vizuri kwa space ya climate change, walemavu wameachwa nje sana, na wao ndio huwa wako most affected sana. Tukianza na drought, unapata maybe mtu wako kwa wheelchair kukenyesha kwa nyumba yake haizi manage. Tukirudi kwa opportunities, green opportunities, au wenyewe hawapati hizo opportunities kwa sababu wamepatiwa that narratives kuwa hawajiwezi, but in real sense wanajiweza. Tukirudi kwa food security, au ndo napitia tu the biggest challenges, kwa sababu when food prices zimeenda juu kwa sababu ya climate change, unajua pia hali ya maisha itaenda juu. Wengi wao hawana mali wanafanya kazi, so unapata hii climate change manzime wa factory design, hawana pesa ya kuraise kununua chakula, bei ya bidhaa imeenda juu. Tukirudi kwa droughts, wao pia are the most affected, especially the albinos. Albinos unapata maybe saa zile kuna lot of sun, hiyo sun ina affect sana, but unapata hiyo sun imeletwa kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya climate change. Another thing that the disabilities wanapitia ni health. Health system hawapatiwi that priority. Unapata wazazi wao wengi wanawaficha kwa sababu ya wako na ile the community watasema nini. So unapata maybe their health, especially climatic diseases like kama respiratory, waterborne diseases, hizo zinaletwa zote kwa sababu ya climate change. So unapata hawa wanapitia lot of challenges. Like now the county Nairobi imefanya employment ya green employment. Angalia the rate or the level of absorption ya watu PWDs. Hata you can't even say ni wangapi wamechukuliwa. Those are the things that our jamaa wanapitia. So it is so painful, especially wale PWDs wanaishi karibu na mto. Kindly make sure that uko kwa safe zones kwa sababu El Nino inakama. Na pia sisi kama community, let's protect these guys. They are part of the family. They are part of the community. It is not their wish. Wanasemanga kuwa, their disability is not their inability. There's something that waneza fanya ya maana kwa hii community. Uwezi niambia kuwa disabled person yule aski haezi fanya kazi. Anaweza fanya kazi ya kuona na macho. Anaweza panda miti. Anaweza kuwa na urban farming yake. Anaweza kuwa na any green project. Anaweza sahi the government is pushing for carbon credits. Ambapo pia PWDs waneza ipush. So pia sisi kama organization from the grassroots, tumewapatia opportunity. Tume make sure kuwa each and every activities that tunafanya, tumewalokitie percentage yao. Kwa sababu, we know very well if we don't come out to be involved, they'll blame us. And they have a right kwa sababu atujawa involved na atujawa onyesha barabara. But the very moment when we fully involve them na tukawaona kama binadamu, I think pia wao wakuna ile extra energy that they can put kwa space ya climate change na kukue na difference. Tuna believe kuwa pia wao there's something that they can do.
Mbinu za kukabiliana na hali ya hewa iliyotengenezwa bila kushirikiana na mashirika ya watu wenye ulemavu hujenga vikwazo vya ziada. Kwa mfano, njia za ziada za baiskeli zinaweza kusababisha vituo vya mabasi kushindwa kufikiwa na viti vya magurudumu. Miundombinu pia huchangia pakubwa, mfano nyumba. Bwana Collins Ombajo, ambaye ni mwanaharakati wa kutetea haki za watu wanaoishi na ulemavu, anazidi kunifafanulia kwa kina baadhi ya changamoto hizi na pia suluhisho kwa ujumla.
Kwa majina naitwa Collins Ombajo, nafanya kazi kama mdadisi wa masuala ya watu ambao wana ulemavu. Mara nyingi nafanya na mashirika ya watu ambao wana ulemavu nchini Kenya kuhakikisha kwamba mipangilio, the programming, responsive to the needs of persons with disability. I've been in participation of a program by KCCWG on a climate action specifically to address issues of persons with disability. Persons with disability have always been left behind in any other programming. It doesn't mean that with climate change there is reinventing the wheel, but there's need to categorically consider the plight of persons with disability in all aspects of life. Climate change, for example, involves issue of participation, accessibility, communication, and policy change. Persons with disability have been hindered to participate through the four barriers I've mentioned. Accessibility being key, it engages structural buildings, it engages